wanika, petuli wa Afrika, sote tuli wa Amerika. Mikono kati wanika, wanika, wanika. Tulia eno tunyumirwa, nyumirwa, nyumirwa. Achiwaka na fulaika, laika, laika. Kati fulaika, mwana te wanika. Mikono kati wanika, wanika, wanika. Tulia eno tunyumirwa, nyumirwa, nyumirwa. Achiwaka na fulaika, laika, laika. Kati fulaika, mwana te wanika, chaitimo. Chupa, 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 kuchupa. Omwenge tupunga, chupa, chupa, kuchupa. Chupa, 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 kuchupa. Pia tumunga, chupa, chupa, kuchupa. Chupa, kuchupa. Omwenge tupunga, chupa, chupa, kuchupa. Chupa, 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 kuchupa. Pia tumunga, chupa, chupa, kuchupa. Mana tuanywe de, chidongo chakubia jiropa kawe wake de. Tanduka semeza wa ekusi bati de. Bariba manyino future mana waswa de. Yeah, yeah, akasente tuakute. Wasatu, wasatu, wetu sasa nyesente. Kazanyo mana kaule ya sinze. Achiwaka na muzima kukusinze. Kukusinze, chechim. Chupa, 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 kuchupa. Omwenge tupunga, chupa, chupa, kuchupa. Chupa, 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 kuchupa. Pia tumunga, chupa, chupa, kuchupa. Chupa, kuchupa. Omwenge tupunga, chupa, chupa, kuchupa. Chupa, 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 kuchupa. Pia tumunga, chupa, chupa, kuchupa. Mbulira. Yeah. You all know we come from Omega, massage is my home.